mzee ya nyango ni nani?
Ni mama wakuza maboksa tu.
Na wadhera ni nani?
Huyo ni mtoto mimi kwa sasa.
You're such a man, no, and I don't like it.
Mbona unanituka nanga, baby? I don't like it.
What about the lipstick on your shati?
Baby, wala, sijui anything about it. Ukini cheki tunadem, unaperepe. Unadhani mitamba sekete.
Sekete, sekete, sekete unataka. Pueni sekete.
Saldito.